Hey,
Adi. Dima, any other fire, because they want to bring it hotter than water and the fire. Afu. Dima, motto wa uchawi, because this one here, atadego anapa.
But the name Javi there.
Take a day on the beat.
Zima, any other fire, because the one we bring is hotter than water in the fire. Zima, moto wa uchawi, because this one here, hata devo anawaya. Moto wa fegi, moto wa bangi, moto wa dambi, moto wa shisha highways. Zima, zima, na uzime kabisa. Man, I'm free, because you sleep on the cross. Then Jesus alizilipa zo. Atilana za ukona, za bobo wako anazivunja. Mali, magari, majumba, za kifahari. Dibai bose, siki kingdom first, na mengine utaongezewa. Nimesota niko chini, nikatumiwa fare na lunch, na ikamezwa na fuliza. Usoto kama hii na maswara ndogo ndogo, ndizo vitu mina fuliza. Sika wahida ni miujiza, za Jesus zimeshinda za giza. You pray fear big, kabo someone na pray to one day akule pizza. When it doesn't please God, it doesn't abide by the word. Nasema zima kama ni bad, weka energy ya body guard. Zima any other fire, cause the one we bring is hotter than hotter in the fire. Zima moto wa uchawi, cause this one here hata devo anawaya. Moto wa fegi, moto wa bangi, moto wa dambi, moto wa shisha highways. Zima, zima, na uzime kabisa. Tuliza watu wa punyeto, wasafishe rada, wasipoteze generation. Tuliza mapolitician, wawache corruption, wasimalize our nation. Ukipata buda, anatuma mtoto, fegi, what do you do? Boy amejisunda, anawatch king wati, man, what do you do? Tunaifanya, vile tulikuwa tunafanya vumbi kidrop kwa mitambo. Tunaifanya, vile tulikuwa tunatoa dudu kwa macho kitambo. When it doesn't please God, it doesn't abide by the word. Nasema zima kama ni bad, weka energy ya bodyguard. Zima, any other fire, cause the one we bring is hotter than hotter in the fire. Zima, moto wa uchawi, cause this one here, hata devo anawaya. Moto wa fegi, moto wa bangi, moto wa dambi, moto wa shisha highways. Zima, zima, na uzime kabisa. Man, I'm free, cause you sleep on the cross, huh? Then Jesus alizilipa zo. Atilana za ukona, za bobo wako anazivunja. Mali, magari, majumba, za kifahari. Dubai bose, siki kingdom first, na mengine utaongezewa.